bongamusic.com.
White Coast Rapa ni Luna Fa Walutwa Luna Nubabaveli 44.6 typical gen Street Bale Vines Villas Madari buku spati usahao already fa Facebook na tabela nga moshimbela nga hande wokuku. You the best girl that I never seen one. Tabi sanga lumenyo kufita Mr. Bean. Bona ni kuketile mahali ya basali. Uwe na musali ya saswane lilibali. You my shining star. Nikela pili ni kulizeze gita. Among the best ni kubeile fa festi. Utiae fa kaufi ni kuswale ma west. 44.60 piko 10 Chavezi wahao pilo Baby kwena eni lolanga ni mwali tolo Noni lume zingo saizi ni kwa school Na, na kungora mwa tayari ya Ka, Foxy na kubisa negeringa Ka, kulitai baby litola ula Ka, wansei sanga mwali lato Na mulata mina ayo kwa meto meto Yena nya ayo kwa meto meto Na mulata ena baby yo Nilela kuyo shwa niena Yina, goji straight mwali we street Bale Hey when I hate when I
Diary, baby.
Back up. Kombon popo, kombon popo.
Jota 4 Records Production.
Download it at bongamusic.com.